Thug Kid.
Kill it, kill it, kill it.
Bell,
bell.
What?
Walisema nyota njema asubuhi, naamka kwenda kazini kibaluani. Napigana goti chini, namuomba Mungu anipe changu chalali. Sijui nitafika vipi, sijui nitapata kipi. Mola ndo mgawa riziki, na tupo wengi sijui yangu ni ipi. Hivi kweli unaniona, mbona natafuta bado sijaona. Mja ugonjwa sijapona, imani nayo bila dawa sitopona. Au niende jela, mbona sielewi, ninaunga tela. Na waga masela, maisha mepanda bei, ninaunga tela. Au niende jela, mbona sielewi, ninaunga tela. Na waga masela, maisha mepanda bei, ninaunga tela. Ayayama, 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 ayayama. Naona kama movie picha aliishi Sterling kafa mbona hatali. Kwangu ni makuzi, miaka inakwenda na midevu imenijaa hatali. Sina ugunduzi na gagana upa leo inanikataa bahari. Mguu wa shingo, mguu wa roho, usawa mekapa kwenye koo. Juzi nimekula kipuro, leo nimeshinda ngoma pro. Mguu wa shingo, mguu wa roho, usawa umekaba naomba po. Panya katafuna godoro, pesa imekula chochoro. Hivi kweli unaniona, mbona natafuta bado sijaona. Nja ugonjwa sijapona, imani nayo bila dawa sitopona. Au niende jela, mbona sielewi, ninaunga tela. Na waga masela, maisha mepanda bei, ninaunga tela. Au niende jela, mbona sielewi, ninaunga tela. Na waga masela, maisha mepanda bei, ninaunga tela. Ayayama, 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 ayayama.
Au nikale kwa foleni, uzunguke yani kama train.
Nikirudi na maela,
tumbo lilimponza kako jela. Maze, tumbo lilimponza kako jela. Bea, I see you bro.
Let's take over the game.